chokwa mumanyi. Mama oli lubuto bakukebete ne bakamba omusayi oguli mwakawuka sirimu ya kukwata wera likiridokaba uwebuza kati nkole ntya nyabo mawulira malungi munange guma guma mutima wachali yesubi waliwe takala lyabakulu waliwe takala lyabato ne bebi yali murubuto waliwe takalo kumutasa mira etakala lya ARVs mukwano oja kuba bulungi mira ku ARVs oyo bebi kwolina murubuto waliwe takalo kumutasa mama Catalina Mokenenya wobaka ura Mira ku ARVs Limireri mirango lirubuto Woja kusala baby Catalina Mokenenya wobaka ura Mira ku ARVs Nyobitite munange na yekuma toliweka banji abafana nagagwe yasiko bulamu tasa mukono yogera ne kansala mukwano wachali yesubi mira etakala lya ARVzo wonyo bulamu mama no mwana wo tangike takala mubude oli sala baby atalina mukenenya wogakauka Oyo baby bolina murubuto waliwe takalo kumutasa mama Nila ku ARVs Tandike takala mubute boli sara baby Atalina mukenenya wobaka uka Mira Imireri mirango lirubuto Oja kuzara baby Atalina mukenenya wobaka uka
Obadde okimanyi maama newankubadde nga bakukebera ng'omusaayi mulimu akawuka akaleeta mukenenya waliwo eddagala erisobola okutaasa omwana wo n'aba nga tafuna akawuka akaleeta mukenenya mira eddagala lya ARVs otasobola ng'omwana wo n'obulamu bwo maama wakyali yesubi tandika eddagala mu budde omwana wo agenda kubeera bulungi
mira eddagala lya ARVs okwirize katonda wajja kuba bulungi mama